Kuswala wabade bagamba nti kakati ngeri kamilioni yali okubiri mu lokano akwate flaga mu mateeka tubadde tuwayamuko ne bannamateeka abaffe ne batuwabula nti tekibeera otomatiki nti oli kati engeri gyaluvuddemu lokano ono yali owokubiri otomatikaly akwata flaga kiringa kati oli wabeera nga mubaka wa paalamenti ebyembi n'afa oba n'aresininga kati kitegeeza nti mu lwokaano mu kampeyini gye baalimu eyali owokubiri otomatikaly yafuka MP baba ayina okuddayo ku drawing board ku mmeeza so naffe baloya abaffe batuwabudde tuddeyo ku drawing board tuddeyo ku mmeeza ekituddemu ate buto okukikwasaganya nyera bwe guli bwe gutyo tusigala tuwayamuko ne bannaffe abali mu opposition kubanga tuzze nga tuwayamu kusonga ey'okwegatta ogatta amaanyi n'obusobozi era ebbanga eryayita nga batugamba naddala kati ng'aba FDC batugamba weewaawo party processes zaffe zirina okgenda maaso tufune flag bearer naki then eventually tujja kulaba engeri gye tusobola okwegatta mu kaweefube oyo so party processes zaffe zigenda maaso.